yeah, 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 yeah. Bruce Africa on this again.
The sound, yeah. sound.
Baby, ninajua upendi na umeficha mengi. Uwezi kushare na mi. Oh baby, sifai kujua yako yanakusibu nini. Nitakutunzia siri yo. Ni sawa, tuna muda mchache tangu penzi lianze, na kuelewa baby. Si sawa, unanifanya nitate. Watu wanajua yo my woman. Sipendi kukuona bila amani. Kulichani, kulichani, kulichani huku ya vivyo. Tate mwile nanda chinono. Tate mwile nanda chinono. Tate mwamwe. Kulichani, kulichani, kulichani huku ya vivyo. Tate mwile nanda chinono. Tate mwile nanda chinono. Tate mwamwe. Yeah. Yaga, yaga, you, yeah. Yaga, yaga, you, yeah. Yeah. Wapi, lini, ulisikia wapi? Ukipenda boga unaacha uwa wapi? Linakwenda pamoja na kupenda. Sio maigizo na kupenda. Nishirikishe yote tutashinda. Kuna la kudumu ya tapita. I just wanna see you happy every day. Nishirikishe yote tutashinda. Kuna la kudumu ya tapita. I just wanna see you happy every day. Tuna muda mchache tangu penzi lianze, na kuelewa baby. Si sawa, unanifanya nitate. Watu wanajua yo my woman. Pendi kukuona bila amani. Kulichani, kulichani, kulichani huku ya vivyo. Tate mwile nanda chinono. Tate mwile nanda chinono. Tate mwamwe. Kulichani, kulichani, kulichani huku ya vivyo. Tate mwile nanda chinono. Tate mwile nanda chinono. Tate mwamwe.